kuba panze umzimbote kimali uyatula wena amatola batu biza matola
Kokoko, kokoko, na huo mwendo unanifanya niwe crazy, niwe crazy. Raha yangu nikikubona, yeah, nikikubona, ah. Penzi lako mindo napona, yeah, unakona kona, ah. Raha yangu nikikubona, yeah, nikikubona, ah. Penzi lako mindo napona, yeah, unakona kona. I wanna know, wanna know, wanna know, wanna know tonight. Uko na mimi mpenzi, mpenzi. With you, with you, with you, I feel alive. Kuwa na